Rock.
What's on you? What do you? Do I need a copy of what I'm going to do with my
rock? Pierre!
Ah, first thing they have to come in here, for one thing. Yeah, I see a proxy, I should have more bow money.
So I can never wear your mind. Sasanga, eh, Naka. You need to marry.
Come in, eh?
You need to come in.
Number. Nishi shayere kumaini.
Mwacha kumaini kukwori. Anishitamure ya mfuwa mwata mwata mba nyuzi na mwata mwune vile tika kumwela.
Nyuzi finishi. Kumwela finishi vile tika. Filiko finishi.
Ayi. Kuna kapama na mwishi kuzora. Kuna kukwe kumaini.
No mba ndea mture.
Mwereza zora. Biru tuna serious kumaini.
Iwe ndea.
Na kukwe na mwishi kuzora.
No mba. Shipuwa.
Zora. Baka mba suspect. Tumfuwe ni atikari ya kumaini. Baka mba
kale ya kale kako wambibari shale mpia walipepera koko maforena walifura mjombo wakuzahiri chale ngere watuposo kwa mbila kumaswahiri wabwana tumateni wakulemba mchipingo kuwapera kwa mbuyo ngata ukwata chitindonga waisula sin kuisa kulomba kwa shiftinga watana kuisa mwana feba bwana na shift kulala nipoma wenangu washole babata tatutolanga masukuni nkondo na papata abengi fupofia ripota yale fika phone kwa wacha shika mwende winoma guys wakufonko impanga walitafia twali wera kukapoto kana mana kena kashile pita fia mumpoto pa soko twaliliro kuikuto kuchesho na nishifufu ya lipena tuja fia kachesha
kama naive boy ikama naive boy lashia mufumwe ikama naive boy kuya kumufumwe ikwa ingira masoja kuya kumufumwe ikwa ingira madiki tule kwewa
Pasona mufumbo zona twaisha mwe wanzul amwe tumvira kurisi mwe wakunta zona moto twakwata mufumbo ya defendants kwezo enden negro yakobati twasungira mwa vyash twabangira mwa makali katishile folinga shtero ngale mwe wale vokutela pao wa mayo achamfini na mwiris twalabomera kwiza no mbongo iwa twalile kakajishka alivira mwiris yangu watuweke jamuika ya mayo Pangue com a mapé para um pinguê jogo o meu propósito é tuas vezes que eu não pango a mapé pá Mugambas as expectativas que até Mugambim vamos levar
wakaripwa.
Ize mwecharo, wala tonto nkanya wakuru. Dese ulipangintans, kongarele tako diamonds.